I love you so much, baby. Wagwan.
Boy's a boy.
You know this thing is something. Boy's a boy. Wagwan.
Ni fine boy, I own his army.
Probably.
Moja kwa moja sionekani.
Aulada, aulada.
Kina kilefu nisijali. Cause mini mwanadamu sijadundushwa. Unangozi ya kambale. Figa msumbale. Mwele za sumbale. Mami usiponi kubali utani kumbisha. Karibu jukwani upewe kigoda.
Wanna weave.